Fena tuyina emibiri. Emibiri gino jikalinga light within them. Kati light eyo eyina kuyita mu spiritual transformation. Spirit shift. Akagambo shift mulimu abantu abakola fe body shifting. Oba face shifting. Abantu bakyusa face. Kuba kino kiri nakyo kiri deep. Muyinza bwanga mwali mukiwuliddeko. Mulimu abantu abeera ku frequency ya waggulu nga jasa ku bantu oli bwe pwa n'abula. Zikube bwe pwa ng'abula. Bw'akuba engalo ng'abula. Omulala so mulimu abakube mu ngalo ne zaako omuliro. Abo abantu babeera shifted. Babeera ku frequency ya waggulu. Emibiri gyabwe giyina vibration eri waggulu. Bw'oba ono activating ebintu bino olina okukyusa ku ndya. Oyina kukonekitinga ne nature, oyina kugroundinga yourself, oyina kukendeeza ku bintu ebimu ebikukontrolinga ng'okulya. Mulimu omuntu nga baagala okulya emmere nga saawa kusaaba era alya. You can't fast, saako efuza lunaku n'olumu n'ogamba kandusiibirira enjala sigenda kulya. Omubiri guno kangulumyeko enjala. Abantu baagala nnyo okwegatta. If you were to shift completely, you have to let your spirit lead. No sex, no sex, no sex at all. If you have a sex every day, ojja kulaba nga your ideas are not. Ebiseera singa self abstinence. Lwaki bagamba self abstinence, sex abstinence omwana nga abaasoma? Kubanga abeera focused. Once you start sex, sex is a good draining. Every time you release those seeds, amazi agakulima kuba gali divine. Gagenda ne ideas, gagenda ne sente, gagenda na china buli bugaga buli kimu. Nosa ngo li lost, oli scattered, nosigala mu illusion. Oba akava kola sex obulira. Olwa okulisto walinga odumbeza ulijo. By because it was pressure, mubiri gwali kusanyusibwa. So, if waliwo ebintu bingi byonna okumanya, how much sibi yateeka? Osoko kubera weki ne wegata buli lunaku. It's a gwamanyi. That's your intuition. Neba na mchala wonga mwenga mazo kwa na mwena mwuri yao kumotegira. Mwucha tu kangisira mwela venga. Only just like 3 days, 1 week. Atenga mwenza nga ni mugamba kati wiki eja ya kula chia kutabuka. Ni mutabuka wiki inge mwa mwezi nga gumu. Ni mpozi nga mso. Chino, mwa mwezi how to control your ego. Addictions. Funya akagamba akalungi addict. How to control your addictions. Sex can be addict. Food can be addict. Eyo noso bimanyira. Kato omwaka guno gwa 2025 gule reducing to 9. Waliwo omwaka ogujja 2026 1. 2027. 2028. Mpaka mbili ingasa tumusa tau. Mungenda kula wangese chuse nyo. Nyo 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 nyo. Ngevi ntu bimwale mula wange bita soboka. Ngevi tanese kusoboka. Ebintu bimwale mula wange bita soboka kubwa bisoboka. You're going to see things manifesting instantly. Because of this Aquarius era. Kubanga wale ebintu bingi ebize nebaruka wo. And what the AI. Artificial intelligence. Abantu olwaleero. Agobo mukazi na agula doli na ajiteke waka. Just kumusanyusa. That is ego. They can't control their addiction. Bagala kwe katabulu naku. They want to release. Yena ababuli la bulichimo. Kubambuli la ama. It is like I'm telling you everything once. Kati. Esula eyatano mubiri. Egamba. Kubakoli nso. Amanga ago, mze chengamba chino chari bade manga, amanga ago, nehi, bayi wale gamba, mango ago. Nga kutemia kuchikowe, akagombe, akenkomero, we kalivuga, kubanga kalivuga, naba fubali zukizibwa, obutavunda, nafe, tulifusibwa. Nomufu, kati, when you die, that is another shift. The spirit goes back. because she's tired, maybe you are disorganized, you are afraid to settle. Tomuwadde chance alaba ni yo akayivu mabega kuomo ya alaba mulikodize mabega na alaba 10 years back you are the same person your decade with decades. Many people would die in their 30s and 20s. Mwanyi lwachi? Because your spirit will always revisit your archive 10 years back. Emiaka kumi. That's the first compilation. Bema lujiitam. Netunolia negamba. It's probably the same. Kade waboyi samu decades. Basa decade. Emiaka kumi kumi ejo. Budu wama lujiitam. Tens. Teens. No itamu kumi kumi na. No itamu 20s. No ingila 30s. Nga you are the same person. You are likely to manifest. Your higher self is likely to manifest. Kuvija kulaba. Decades emiaka sada jise. Wadobe da mkompleting cycles. 10. After 9 years we call it 10. Na ingo still remain the same person. You are likely to gonga toko zebio inakula monsimuna. Chabandu bafu bafaba yaga. Nga bachego mba kufuna sente obugagga bachagala kufuna abachala abalungi abami abalungi bachagala kutambula ko munsezi mu debazi tu semu munda afane pulani munda afabala munda fira ku mulimu all that it happens because you don't far to demorphosibwe that's the chapter 52 nabafubalizokizibwa obutavunda. Kati wanobwo jjango oli mubiri mupya obera tumanyi wali ovunzeeko. Kati abantu abamu mugenda kutapinga in higher dimensions where you will not even need to experience physical death. To happen, Elijah teyafa. Mulimu abantu bangi nga teri yakwata ku mirambo gyabwe. Ani yazika Adam? Have you ever seen any story nga bazika Adam? Ani yazika Noah? Ani yazika Enoka? Ani yazika Jesus? Kubaji wa mateka basa angatali hiyo. So some of you are not going to experience ebintu ebibiri physical. Mwana wengi ebintu abantu bagantane kubula uzi. Abantu bade babule mabiga. Nibaka no muntu no sango lujiru gale. Nga buli kimu kinyweze dwa. Nese chuli teweli mchikomera. Nengo muntu mwanyumba tali imu. Simuze zili yao, notebooks zili yao. Galali. Daily books zona zili yao buli kimu taina kye yatute nenga munju talimu ebintu abantu babira bako ne wana ba mwali mbiuliddeko ngo omuntu yabula buze tamama jiyalaga bagenda kwesanga mu nyumba talimu enyuma ne majimenya nenga talimu. So based on your intentions and how instantly you shift kuba Bible esulaga nti kulinga kutemya ko kuzibula okwaka kowe kutemya bodi ngolo mazoko lachi okufusibwa kata kagomba okuvuga that is a tone when what chetuita vibration yela ne tone oba frequency spiritual frequency that is a call not like event agenda kubera yo that is a spiritual frequency call ke kagombe. Kwa na bagambi verse 15 5 mwe mnewe tujiga tetu wa 3. It is not a mistake. That is not a mistake. So let's try to understand ebintu bino deeply. Tuvemo illusion eyo ebireetu buzaabuza. Tufude emirundi mingi nga tukomawo. Kaini we yamala okuta muganda we. Nage na musiji baita nodi. Na wasomu kazi. Bible wetulaga sim, direct etulaga nti na wasomu kazi. Siku familia ya Adam ababantu bali. Chitegeza munodi mwali mabantu abalala. Before even Adam there were other beings. Waliwe mivimila. Waliwe abantu abalala. Kachitegeza waliwe ngiri ndala abantu jiba fomingi ba motu. Siku ngastebava mfufu. Na even yokuva mfufu. Na yondala. Chibagamba yungo mtu nava mfufu. Nava mfufu wa muka. That's another event. Soma Bayibuli olabe chapter 4, Genesis chapter 4, ojja kulaba nga Kayini bw'amala okugoba maaso ga Mukama agenda mu nsi gye bayita Nodi. Nodi bw'atuuka smartly n'awasa omukazi n'azaala abaana. Omukazi yamuwasaawa yavaawa, sooka webuze yavaawa oyo omukazi. Si wa lunyiri lwa Adamu. So enseni ebaddewo emyaka n'emyaka, waliwo obuwumbi n'obuwumbi obw'abantu abaddewo. Even manifesting state eno gye tulaba kwale gye tulina olwaliro abantu be tulina being gye tulina eyo state eyo yali activated by higher frequencies, higher dimensions. Beings ezaali waggulu nnyo za manifestinga. It is said by God. You can read Psalms chapter 80. Chapter 80. What is it? Chapter 82, verse 1. Katonda alamulamu Katonda banne. Katonda w'amaanyi aliguleta naye tulaba nga akolera mu bungi takola yekka. Tukola omuntu tuke tubakyankalanye ennimi. That is Genesis chapter 11. So state ey'omuntu obeere mu physical world eno gye tulimu yali yakuyambako gwe ng'omuntu nga gwe olwaleero aliwo osootegeera yo true creation story wajja otya okubeera omulamu olwaliro. So it is about gwaweereddwa chance after the fall, after kutusikatalinga, after mulembe gwa Noa, ogwa Adamu, omulembe gwa Kayini gwe gwavamu ba Enoka, gwe gwavamu ba Noa, ne gwonoona nnyo. Noa yamugamba kola bw'oti, ngenda kusanyaawo ensi. Kaba n'asanyaawo ensi, naye Katonda yali yatadde musanyaawo ensi na mazzi. Naye bakubuuza, yagisanyaawo dda amazzi ago gaali weragalagawa. Just only when you are shifted, that's when you can understand ebintu bino. Otherwise, ongesigala mu illusion, olw'ebintu ebitaliiwo.